ukuhlangana nalabo abayocisha isibane sakho ndana.
Can you sell it now?